magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha amniga ee gobolada Koonfur Galbeed. Saraakiisha amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM iyo xubno ka socda dowladda UK ayaana shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada iyo wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed waxaa looga hadlay sidii loo furi lahaa wadooyinka go'doonsan ee degmooyinka Koonfur Galbeed. Sidoo kale shirkan amniga wadooyinka looga hadlay waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay dowladda UK iyo saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM. Saraakiisha amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga wadooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Ciirow oo warbaahinta la hadlay shirka arrimaha ammaanka looga hadlay kadib ayaa sheegay kulanka in looga hadlay halka ay marayso xaaladda amniga Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo sheegay in kooxda Al-Shabaab ay wadaan dardar cusub oo lagu carqaladeynayo amniga Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Amniga may laka qaadan dhigay waxyaalihii inka dambooy oo ku dhiyaayay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya may listikar waaqsaday dhammaan inay cadow isugada dardar cusub waayahanba saasinba argaaseen shabeellooyinka shabeellada hoose iyo is-urursi badan unu arago hayna in cadowgu isu wada qaybaheena meel ray Bakool Bay taaso iyo ka diyaar garow hayaan in arday ka arqaladayaan doorashada la filaw in arday dalka guud ahaan ku dhid iyo sida caadada iyo baahta waqtiyada roobka in iyo arday weeraro ku dhufo ka dhaqaaqay ka suubiyaan ciidamada meelo arday difaac ku jiraan ama dhagarihii iyo suubi jaram in arday jid gooye suubiyaan yaan abaabulin waan aan diyaar garow hayna taas daraad sidaas daraadiye may arday la go'aansaday in la korseeyo falalka gurxan ee adawga maadaama iyo wadan dhagara arday iyo umada hortibak halaagi jiraan sidaas daraadiye way iska afgoraday in arday ku feejignaado isla markaasna la burburiyo meel kasta oo arday adawga ka diyaar garow oo la ogi barag gaar ah oo la kasaw sida shalayba arday iska deeyeen magaalada Diisoor oo arday damacayn in arday magaaladaas una qabateen kasuubiyaan dhaqaale iyo in arday shacabka meel degan ku barakiciyaan shalayna liin dhiki ashar lama ilaawaan ah.
General Ciiro wuxuu kala xusay inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sugaya si nabadgelyada loo xaqiijiyo.
Marka sidaas daraadiye in lagu feejignaado shacab iyo dowladba may liin baahanya in liiskaalan dhagaraha cadowga lagu horseeda shacabka magaalada Baydhabo iyo hareereedyana may ardayn ka baaqane in taxadir leh aan la shaqeeyaan ciidamada ka hawlan sugidda amniga.
Kulanka amniga looga hadlay ee Baydhabo ka dhacay ayaa ku soo beegmay xilli maalin ka hor duleedka degmada Diinsoor uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.